kukwereka fami Bahora bibaza umuntu waba waranjyaniye umutima Nuyu nuyu I'm so proud of you Iyo nibutse ko ari wowe Ndatuza simbunza umutima It's you and me And we meant to be one Sinagutana takara tuzasaza nayo my family I know you, wihorera on my side Nobody wanyumva nkawe uzahora by my side Muzamuzimanire naza mumuteteshe Nanumwe wanyumva nkawe uzahora by my side Muzamuzimanire Navaburi, you so magnetic Ni wowe standard yanje, unyuzuri zinzozi Ngaho ngwino mbere umwami, kazi nanjye nzakubera umwami For real, I hope you see that I need you more My feelings are real, biba bindi mo Jambo niravuma, nago nzayipusha ubusa Iyo nsize nenda guhera, na time ikanga kugenda Tiye mon amour, avec toi je suis bon Je ni mon amour, mon amour I know you, wihorera on my side Nobody wanyumva nkawe uzahora by my side Muzamuzimanire naza mumuteteshe Nanumwe wanyumva nkawe uzahora by my side Muzamuzimanire